maamulka degmada Bardaale ee way boosu burbur ee manata la sheegay in iyo sharci darro lan ka dhisay xareero wadooyinka Hanseeti oo maamulka Tuuse ku wada dhisma bilheeran degmada Bardaale way ba ku dareeray dhismiyal wadooyinka Hanseeti oo maamulka iyo sheegay in la deersi doono dhamaan jididka dhaxmara xaafado degmada gudoomiyaha ku xigeenada arimaha bulshada iyo maamulka iyo maaliyadda ee degmada iyo way ba ku dhawaynay burburyowka guriyo sharci darrada ee la ka dhisay jididka magaalada iyo ona sheegay in iyo lambaahay in bulshada iyo kuwan toban in iyo dhisadan jididka
geek wadada jidkiisa soo biyaane duriyalka jidkaha galena asabayni oo ka degmada haldii aan faydato dadweynaha ma ku qotsaan inta degmada xasilooniga ka shaqeeyaan nabad weydiyan dulmo isku dhaafan nabadada deegaas oo dadmad deego wal nabad ku fayl malle nabad in ka dadaalno fadaan oo ilaahay karaal naagada degmada hata ilaahay ma nasiiban ku walaay maxamed saaxasan araasi anna may fadaan hub ilaahay karaan nabada wadna wal nabad ahayn wal maniga gajar hub ilaahay karaan nabada ka dadaalan dadweynaan may ku codsan in nabada la qaadan nabada ka shaqeyna wal nabad ku fayl malle nabada naas nuugleeri nabad laanti walba madareero isiin dangmashin gajar unen dangmani gajar nabada ka wada shaqeynan hub ilaahay karaan nabada jidkeen si suub saayn aragayn may habad ku dareer jid may ka suub sado hay'ad mu qoysa may ku codsan dadweynaan in nabada daadiyan dulmuu ku bahan qabeelku ku bahan ya ku codsadaan dulmo walba ma taraw hub ilaahay karaan dulmo ku banan wanaag weydiinay wabilaahi tawfiq
wali geek meel raayso anta ku booganay jidkii oo dismiis meel fayl maraasi wali dumiyaanay meel raayso qol oo jidka dhatis dadiyama di hor dhisadeen jidka ka dhajaran dumiyaani wali meel raayso dalkan ni weli in si haya gudoomiyaha gobolka ahna gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isa Xasan arraase iyo gudoomiyaha maamulka maaliyad iyo hoggaamiyaha dawladda hoose waliba mail raiso shaqadaasi faylan in ka dhamaatay geeg in mail raiso jidkii dismiis in mail faylayn in maray geeb geeb intii yaro hertin insha Allah ila adin shay waliba si faylan in ka dhamaas bulshada reer Bardaale waliba mail raiso ka baagay in dadaalkiyo haayano wadadii inyo dhisadan inyo lama jibaaran dalan shee dhisade walilaha mail raiso kelan ka baagay in hadal badan isku dhaafana hol badan wabsadan
degmada Bardaale iyo bloog ilaa dhaaf way ba ku dareeray horumar dhiniga jididka ee Hanseeti oo maamulka ku wada jididka dhaxmara xaafado